Tahi means unity. Kia ko tahira, ngā tangata o te moana nui a kiwa.
Tatangi mā.
Yeah.